Boy. Fresh kid.
Uganda. MC Fresh.
You're gonna great. Jesus, are you the Fresh Kid UG? Na wafundisha ikutoka kwa Badman Records. Tumia baraka zako kuwa mshindi. Usitupa mkono usipondoke. Wakahamu kwenye vato na fanyanga. Jaibisha hii maisha ni kupanga. Kila mtu na kiasu usichoke. Usitupa mkono usipondoke. Wakahamu kwenye vato na fanyanga. Jaibisha hii maisha ni kupanga. Kila mtu na kiasu usichoke. Usichoke baki kama wanafanya. Kuwa mshindi lazima utowe jasho. Ukiwa unasisitiza unapata. Kuwa master plan kwa kitu unafanya. Fikiria kwa bishara wache kuomba. Kuwa tajiri lazima uwe uvumilivu. Hata kama unauza viazi utapata. Fanya uwe pia unaweza. Omba Mungu vile unaomba jana. Next time uwe pia nunua China. Hata tajiri alifanya kazi kwa bidii. Ukisisitiza walai utapata. Usitupa mkono usipondoke. Wakahamu kwenye vato na fanyanga. Jaibisha hii maisha ni kupanga. Kila mtu na kiasu usichoke. Usitupa mkono usipondoke. Wakahamu kwenye vato na fanyanga. Jaibisha hii maisha ni kupanga. Kila mtu na kiasu usichoke. Tazikiza tofu watabaza. Emikisa jojira wajiringisa. Every quarter, what a chukopo was a thing. Accept, be a believer. You got to chase your dreams whenever. Even if you're depressed, you have fever. You got to succeed all over. Cause always you have God's favor. Bafani wange asante sana. Mwendeza mkwana Mungu wabaliki. Tanguka shishi nimi ya uje u. Jeng jeng, shendi jeng jeng. Usitupa mkona usipondoke. Wakahamu kwenye vato na fanyanga. Jaibisha hii maisha ni kupanga. Kila mtu na kiasu usichoke. Usitupa mkona usipondoke. Wakahamu kwenye vato na fanyanga. Jaibisha hii maisha ni kupanga. Kila mtu na kiasu usichoke. Najua mko na madaso ya ghetto. Mufanye sana. Musichoke, mwondoke mufanye. Musirare, fanya kazi ka udogo siyo ka uzei. Kera kumatiana wakungalia geze. Fate bala gendo zinonyega goba wose. Famori yendo gabi wazi vyabasa misobu. Yomu no mukisa goba kukwalida kukuku. Okay, show passion for the situation. Find the answer for every question. Tell of the equation, make a decision. Fresh kid UG zamba tade kutensho. Usitupa mkona usipondoke. Wakahamu kwenye vato na fanyanga. Jaibisha hii maisha ni kupanga. Kila mtu na kiasu usichoke. Usitupa mkona usipondoke. Wakahamu kwenye vato na fanyanga. Jaibisha hii maisha ni kupanga. Kila mtu na kiasu usichoke. Usitupa mkona usipondoke. Wakahamu kwenye vato na fanyanga. Jaibisha hii maisha ni kupanga. Kila mtu na kiasu usichoke. Usitupa mkona usipondoke. Wakahamu kwenye vato na fanyanga. Jaibisha hii maisha ni kupanga. Kila mtu na kiasu usichoke.
Remember where you got it first. www.djericom.com.